si kuji selfie
Kuku melala
selfie Kwanza shika moho kamera Unapiga kazi si masihara Uliwapiga picha watafuta hela Ukawashahidi wakaenda jela Uchelewi kuleta skendo Ulisha vunja vunja mapendo Uchelewi kuleta skendo Ulisha vunja vunja mapendo Kamera
Oh camera,
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 oh camera,
camera,
oh camera,
oh camera,
camera, oh camera.
Ana habari siku zili mtutu. Lazima jeti yawe na simu yake tu Iwe ya jicho moja Au mawili Macho matatu Oh kamera Kama unataka kunyanyambie Sio bila ruhusa uvamie Nipendeze nivalie Oh kamera Ulinikuta wapi niambie Kama ulininasa niambie Naweza kucheka ujilie Oh kamera
kama hivyo.